tsa moengorogwa tsa moengorogwa ka yo ka tshauka nnye tjatse palo buitsepo moa ko tseng a ka go
yeso tshwantso wa tsekonya Jesu ba mo a mkomuruti ikuise tumelo tswa ga ntun ko kana ko dimase ba ta tsieke Jesu bo go thalosa gore e ko nyemwa tsa tswa tsa torawa tswa ngabi tshwanela naha buitsepo moa ko tswa ngabi gore tswa a tswa si tsie tsie se ngabi khona ta ka gore tong itseng gore yae tsekwa tsenguri o kon kwa makika tsekwa am gore tsenguri tshware tsekwa ama ma Jesu be tsenguri o qa o ka ha buitsepo moa ko tsa ngabi ya tsa a ka Jesu ba tona gore na metse dzine wa tswa re setse a hi